obukulembeze obw'obusiraamu disitulikiti y'ebutale ejja buli kudodaamiriza abakaali abato okwennuka kusoma nga nekidda okubayamba. Disitulikiti kadi w'ebutale ejja Sheikh Muhammad Muserengu Ramadan akoba ati bananga abaana abakaali abato abasiraamu mugwaine okusoosowaza ebyebyokusoma obuli kubigemagana ku by'ebya sayansi n'ebyobuisiraamu. Binoonya okubituukaku Sheikh Ramadan yabaire akudodaamirizaamu bazaire okuba nangeri basobola okuyambamu n'abaana baibwe bona babe nga basobola bwakusoma ku kibulu kye babaireku agumya omugaso gw'eddiini ery'obuisiraamu. Yakoba ati bagwaine okuba nga balaada eky'okusiiba bagwaine balaade eky'okusaala emirundi egyetaagisa mu ddiini ery'obusiraamu nga bagira ku mpagi edd'obusiraamu bweddire. Anti banoonya okubituukaku nga bali kwetegekeramu okusiiba omwezi ogwalamandaani omwezi omutukuvu.
Abaana bagaluhire mu holiday bajawo ngumulemi eseo tv limiramba bahubisa muhuma abaana bemwe abaana befe batononoha ate ndi huliho sizoni mbi nyeneyo ululu abaana bali mu kadudi bali mu huduluma muhana duluma ng'omugamba geriso wire onaajo huyagano lwejo tyali shida abasere batyo bataja mu ludo bataja mu bitu bisoro honona kala basaye bahubirisa ogira abaana naddala mu misikiti angali darasa gya basiraamu abaseke gibatayemo basome kisoro batangiraho ebikolo biri solo kolabo nono ha era usunga Allah subhanahu wa ta'ala holisa batu atuhume abahume na bana benywe abata zinevisibu abamunene ndwa.
Director owa L is kama foundation Sheikh Menya Sulaimani we yasabide mu abazaire abasiraamu mu district ya Butaleja ati musosowa zicha kusomesa bana idini ya abasiraamu babenga balikenkuka anti nga yogera mu lukungaano olw'abakolowo mu busiraamu wale ku Rahamani Mosque Musole Town Council Sheikh Sulaimani yagumisa omugaso ogw'eddiini ery'obuisiraamu ati nigeba wansome y'obuisiraamu eyamba okuba ng'etereezaamu omwana mu nkola mu bulamu obw'omu maiso yaba muntu wa mugaso. Ali Hubalaga Sakira Nabasa yabairewo
mulamwa wakusomesa omwana omwana Uganda omulamwa gwakabaire kusomesa abaana ensi niyahera ng'emphasis tugita kusoma eddiini wakati omuntu okusoma eddiini aba amukumpisa ate omuntu asoma eddiini aba atya Katonda aba atya gavumenti agita mu kitiibwa yata mu mataba buli kitiibwa ate yaba ng'akola yino so tukubiriza abazaire abantu bonna bonna somesa eddiini eno bwe tusomesa n'ensi ekyo.